jota mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde altinere noga e goo lewru Utti Diana yamde sukkirdu studio tamani. Miɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗi yumar waygal no humjiri wonto ɓoggi jamɓe to. On kumpititta wiide jonte seeɗa heddi e julde layyende jamaare wonde ɗo Bamako ɗo hewɓe mabɓe kollitiwiɗe coggu dabaji ɗi ngabbi dow. Oɗo kabaru goɗɗo kase rewɓe le gonɓe to kidal toɓe ɓe mbi ɓe jarraki wattu jono ko wiya diwoji ɗi fa darneɗo ɗi kani hoɗum to kidal to hewɓe mabɓe gaɗi toon majire muɗen keñe rewɓe le kañe sukaɓe kolliti wiide collaji kañe ha sooji ana mawni wakkandi wiya fa ɗiɗon diwoji darne toon nde. Yimɓele hewɓe ana gonde wadde imma darale rumde afrique nde fa kollita wiide jaɓanayi kalis sefawle cakkiti yontere nde ɓe kollitiɗo oɗo kalis yoppitire caggal. Fiigol bolon rewɓe le ɓe ɗum woni ɓe hitaande hikkande duuɓi sappo e ɗum woni hitaande 2017 noon tan cifirte ɗen. Rewɓele ɓe mali ɓe keeɓi ngaalu ɓe gatti ɓe kodowarɓe baddi capanɗe jeegom e go'o ɓe kodowarɓe keeɓi baddi capanɗe tati e jeenayyi. Micciteɗen wiide ko ƴaɓɓino ko ɗum mali haɓi ha wino ɗum woni leydi Tunisie ndi. Ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beete annen ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Jonte seeɗa ko heddi e julde layyende wadde ley leydi ndi coggu dabayi ɗi an tiɗna tiiɗa ko heewi e yimɓele seeɗa soodoɓe ka fu ceedi ki wiide ñalawma hannde no o coggu dabayi ɗi an tiiɗi. Yoga ɓe yimɓele ɓe furdu kollitiwde julde nden hani wadde ɗo e ɗiɗi lewru septembre waroru ndu solan ɗo jaaɓi. Gaare keɗe ko Ousmane Niali Boule Mouhamadou Sama Seku pewni en dow hen.
Le jonte ɗiɗi keddiɗe fa layye juuleɗe Baba galle en kewɓe ana jalta le galbe ɗe koto cuuɗi juuɗe ɓoole battitiɗugol baali. Galbe kewɗe Bamako coggu jawdiri mbaalu ana fuɗɗa 1,000 yaa fa 1,000 fay e tawede ana tiiɗi joni yogo ana miila cogguji ɗi ɓuyto ɗo e ñalawma layya. Hono goto noddirteɗo Kasim Konate keɗe ko wi dow facciraga Mouhamadou Sama Seku.
Ene mbawi jaati wiide coggu o wona jafuɗo eɗum tiiɗi sanne cogguji kulɓiniɗe ɓe kalata yo baali ɗi 1,030 ma 1,000 tawene yo baali tuskoyi ɗi kana fewi ɓurde 1,016 ndenno coggu o yaafa tawene nden neɗɗo ana wawino sodde mbaalu hakkunde 1,016 1,017 fa 1,010 ma 1,012 na keeɓe noon watti joni o kay mi heɓa fewi sodde mbaalu
tafon.
Yoga duu yiiloto leggal ɓe kewɗe yalla ana heɓa coggu jaafuɗo. O goto mumin landodiri leggal bal bankoni holli wiide cogguji ɗi gana tiɗɗi sanne aɗa wawi heɓude ko kajeɗa.
Mi wari ƴewde baali ɗi ɗi keewi ɗo si baali fof na ɗon ko yaafi ana woodi ko tiiɗi ɗum na woodi ɗum fofi e dow bawɗe kala e meɗen. Ndenno sa ƴeewi telaji nguuɗiɗi joni ɗi kamɓe jeyoɓe kay na kulta wiide cogguji ɗi na jaafi kaso gonga haale ko yaafi wala hen sabi mi tawraka fewi coggu mbaalu ko jiɗnomi sodde ko. Ndenno mi yiltoto fa hannde yalla miɗa heɓa mbaalu mo mbawmi sodde.
Hitande hikka nde baali kewa sanne tafon leggal ɓeɗe fa fota e duuɓi jaɓɓiɗi ka jullaɓe ɓe kolli wiide won gonɗi dow lawol warde. Ɗum wonno ko Ali Haydara jullajo galbal hippodrome holliti
yila amen kay yuɓɓiɓe leydi ndi fof keɓa baali e dow coggu jaafuɗo. Cogguji baali ɗi yo hakkunde 1,000 fa 1,020 yo baali payɗi saabu wattu ndungu gonɗe muɗum ndenno ɓe keɓan koɓe ñamata. Min darta kiliyan ɓe yoɓe garalo cogguji ɗi na jaafi ko ɓuuri hewde coggu mbaalu o na fawi dow guure aliment bétail saabu so ɗum heewi tan sike wala cogguji ɗi kewan. Ndenno so laamu o na wawi ewtade oɗɗon nokku yallamo fof na heɓa mbaalu no yaafi.
Wattu joni o jama hewa leggal ɓeɗe sodoɓe seeɗa seeɗa jata yogo holliti doman baali ɗi gouvernement anni sottirde yimɓe kanɗum fuɗɗude talatare warore. Yoga du holliti doman yalla coggu ana ɓuyto se baali kewi leggal ɓeɗe saabi nden julaɓe jettiraka cottan pati mursore.
Sikiraɓe so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗo mbayni tirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jiɗɗi e joyi capanɗe jitte nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jiɗɗi e joyi capanɗe jitte nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Yimɓele nayo gonnoɓe dow motoŋaji ɗiɗi kañi en nanni poste d' accorde douanier en nokku noddirteɗo gon koro iɗum ley laamu bankasi hollitan wiyeɗe oɗo bonanda waɗɗi hecci hanken wakkande ɓe natuno tonne duɓe cuumi motoŋaji ɗiɗi ɓe jaadi e panoŋaji toon hollitan wiyeɗe wala fo barmu ley hen wala fo keddiɗo ley hen. Wattu joni o jamare wonde toon nde wi jaam e deƴere warti ley nokku an yeeli dow ƴewte yalla hono maggal paɗen kani naɓirede ley oɗo nokku. Kamɓe rewɓele gonɓe to kidal to kañe sukaɓe wonɓe toon ɓe keñe ɓe jalti ɓe gaɗi majjere mabɓe kolliti tiwde ben jarraki ko wiya fandi woji di do kodata darne to kidal to hewbe mabbe ko li tiwdi non wonde imminde to cholaaji kewdi hausuji di do ana mawni kede ko gote goddo to kidal to ko sifido hendu faccitaango Muhammadu Samaseku
manda majerende famin kollita nokku don lana di jippoto do an hani egginade sabe gendi ndi mawni arande nokku o tiagal gendi wonno heddi hirnaange woro go nena joni cuudi kewdi nyibama dum wadi fa nokku onata hakkunde woro imbe wombe heddi nokku lana di jippoto do ana kebotorum hono duko lana yidi kanya tollaaji di ngatta kulloji pusoji du ma bay wadde bonandaji fiwtude e wombe heddi nokku o fay ko boya dum wongo fusno heddi nokku o sabe dum wadde himbe jalti wadde majere fa kollita metta lamube nokku on hani wadde gudrom nena go himbe battibe don wattene hakkilo nako burika jaatu derne fayle ngendindi
même qu'il soit de dégager ordre la ville
bam de 1960 yottaade nyaloma handen o hodo woni ko gasili leedi malindi hodo woni ko gasay dati hedi kani nangebe yalla leedi ndi an heba ko warata ko ngaluuji hono darti teddi di do kawritallo di do kawrite ngadi do bomoko do be kolliti do telengaaji goddi leedi meden di do halaji kewdi ngadi do hen kanko noddirte do professeur Ali Nuhum Diallo mo wonno ton e Ablay Nyang kanye noddirte do Clément Dambélé fayoto docteur Oumar Mariko be fu wattu jono be kolliti do kon faana o do golle fa jewto yalla hono mali fukade joddirade fa kalda nanga dum won datol gotul je yalla hono jam e deder hani hutrede le leedi malindi kede kanko noddete de zege burdo anditrede de Moussa Diarra kanko lamido fedde noddete MZA intellect de ko sifido hen do foccitaango Muhammadu Samaseku
ce choix de faire ce débat aujourd'hui tient compte
batta kudde kewde woni ko mi cubiki hinnade ngal do kawrtal tutundiral hakillaaji so en jeewi imadraaji kewdi ngadaadi de do jalaade der leedi malindi en teken wiide mette mawde gonno hakune bibbe leedi malibe batte kabaru tagol nugal seraji di bangi goddo dum imade yoga e bedo ngadabo imadraji be wana non feeku be kultata ko kambat dun wat jon o der lid malindi hon dun e bandu en fuf na natondiri denno an hani enen nintube e lid gotribe ngada tutunral hakillaaji do ko woni sembe amen e basal amen yalla eden kawro do gotum sabbi min mi lawide wat jon o lid malindi na wondi e alhaali koy fudo sanne bas yoga na waw jaati latade sababu kasara denno faana gal do kawrital yo yalla kaldal e pomrol na dawre hakunde malinkobe be yalla dewrol na hewte den be keban hinnadi ti Allahji mudi
consolidation surtout faire face au défi majeur
fa hande imma daraja no gonde wadde lele ele gonde le rumde afrique de holitinde wiide kalisi cfa o yoppe be quality do lamor be kewde yimbe le be ngadi ton majireji mudi en dakar libreville cotonou kanye konakiri be do yimbe le fu quality dan jeli wattu jono no rumde afrique de han yoppirde cfa o do bomo ko do do kawtal wadi do nokku no dette maison de la presse do min goni e mudun kanko no dette e fa capacité soko kanko wonno yeso gal do kawtalo holitir wattu juno jamar wonde hebude hakkille kali cefa wala fu ko nafata kasen kede ko ma sifi do hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
pour nous déjà la question de la
tafun hakkilo amen menen kay haba fewde e kalsi cefa o yo buri fuf kabaru bamtare jido bo mudun so en taki sifaji kultoji kabaru yiri berkebe lolurdi idh leedi gotir heedi ndi ciagal do ledde sappo darade de yo goto e ledde natotodo kalsi cefa de yo sifa mo hana fi yebede tatobo o yo ko kalsi cefa o hadan ledde afrique de nyamde kalsi morune de jatiji yiri wonna yata ciagal kalsi hewti eden billi e kalsi ero o na tidi kebe men de ngirwa no fewiri ko hani dawrede wakkat jun o yo bibbe runde afrique hewbe famine o do kabaru o no fewiri yalla eden deno e o do sifa keso margal tubakube be
de ce système néocolonial
politique figol ballon don rewbe le wombe le leddi hitane 2017 ciagal ko angola hay mali ko kenyan mali hebi galube pihi leddi ko dardi be ngatti dum baddi chapande jeegom e go ben kibi baddi chapantati e jeenayi mitete den wille ko dabbino ko dum mali kanyu hawno leddi tunisie ndi dum wono maccuji tati be pidi holita wede be ganni didi be kawama goto
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabu jurne den jallor onne le kreduji meden di en puddiran do banamba do janginobe wonbe tonbe be gondi e famminede wattu jono holitawere goldo fammi goldu timmi ton aswer jabbinonde le goldo fammi golbe do janginobe holitawere be yuri ley nokku no dotte kap kulo kaninara no sumbwa kany kuli korofa yato banamba lanni do gal do kawtul gal ton balde jagom be kolli tiwi dun academy goddo to kuli koroto do tugorgal UNICEF wurte ngardam far yoro sodo yimbele golloobe le fedde de noddete alerte précoce golbe le communique fosso yoro so mandamba mbura kanye e kumbiya holi tawet paabirama ton wattu jono telefoji woni fana mudun de maton tit alaji nayri de bangal durgol kanye e demal fufa pamine yimbele lami bebe wombe tonbe wurte garanti minire no fa do tassit do don le lamu an songo holi tawet be kebi ton radio kesso noddete radio adufu idom le nokko noddete tassit le circle an songo odo radio kan do nangude dum fu wadan chapande jena e jetti tobere nay be koli tiwido commune ngaji gondi nokko noddete wata guna buratin hama kany e commune marko ngondo le leedi burkina faso kala kajado hedaade studio tamani kase fano ay hedaade mi do radio noddete radio adufu gondo do nokko noddete tassit sekra do katte nyalawma ndo kabaruji meede limi joto sanne hedaade hejo jana kafa ande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yewtere meede de ana wodi wassalam.